Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Hey, who's coming on?
Wanasema kizali kizidi ujue kuna kucha, lakini kwangu zimekuwa ndoto zalinacha.